notuonye chiswalo amayumbo gazimbye okupangisa tuonyeza obufumbo tuwadde n'abaana ne basoma
otulaze ekisa kyo mukama tufunye oluyimba olupya otujje mu nfuufu n'otusambalangira otulaze ekisa kyo mukama
sasude notuonye chiswalo amayumbo gazimbye okupangisa tuonyeza obufumbo tuwadde n'abaana ne basoma katukwebaze mukama webale yesu kubanga obadde naffe otulaze omukono gwo katukwebaze
Solar.